kuri minosamu nizi namazuma koti yazihereza yazihereza bw'eshonga yo kugira ngo client witu nangashi jore yatajyo mu koti konka eshonga yatajyo mu koti kwa kujyo kugira ngo abiragire Kampala okufuna treatment abwo kuba kuyarugira mu cyoma magaraga kaga tari marunje konka umugasho gwa kuri minosamu nizi nko kwa kuzihereza no kugira ngo bamanyise umuntu utajyo mu koti urunaku urashemerire kuba na ijo mu koti na complainant twamurebo mu koti na no butwabere tujyaho mu koti nabwe turamurebire so tuyena masiko ngu tine chila tega nise trial process ukwela atandike kwena. Ukwela jende kwena usharubirede.